Amen. Baba yetu wa mbinguni,
amen.
Jina lako litukuzwe,
amen.
Utakalo lifanyike,
amen.
Duniani kama mbinguni,
amen.
Utupe leo riziki zetu,
amen.
Utusamee makosa yetu,
amen.
Kama tunavyosamee walio tukosea, eti kama tunavyosamee walio tukosea. Najiuliza wai, hawataki tu enjoy situ furai. Wakiona tunajidai, wananuna kama vile wanatudai. Tupe majumba ya thamani, magari nane nane ndani, wake wazuri wa kifani, ila situchiti jamani.
Titi, take a sonic for a fit, Namajita, Rafiki, one of the fight and a fiki, eh? The Bunda thing in Bugande, to give up and never bang, eh? One of you, a Temoton, but I saw my number, Bari Kimola,
to Pate Pesa, Magari,
Mwambie siye bado tunakesha. Na wanangosa kama pesa. Na mwaka huu tutawakomesha. Wanaiomba mvua kunyesha. Mwambie siye bado tunakesha. Watu ombe fitina kuteswa. Siye tunaiomba vipesa. Baba tupe mipe, jama mipe. Ai mipe sayo oda mipe. Tumagie mipe, jama mipe. Baya mipe sayo oda mipe.
Mini mtu mzima na akili, na ndo mana nimetoka. Omba kuleta ushauri kwenye bata unanifanya makosa. Mini mtu mzima na akili, na ndo mana nimetoka. Omba kuleta ushauri kwenye penzi una na.